yande joni tan min taaji chapantati studio kala ngu habaruje fulfulde kor jawone modon an kala hala cholera ko yi andar region tati der leedi men Niger do enda dum wonno ko suba ko enda hala do enda gallu nyemey wakati mo himbe hawra gambatte hala ne do fion enda ministre kawji de cello bibe adama be docteur Iliasu Idimena Sara waram famina en do maccu nonni fawarjo ko watto himbe kewbe sande ko won ko dillooto enda bani bangu gambatte dogoyde kepitande be ngari belle yar e nyalade enda der region mo tilaberi gambatte yerno birmi oni enda ni be dillo wuroji mabbe alle e ko wonna watta enda enna nan kambe ko nan ko be kalni wad ko be dillo yawtal men pinande studio kalangu altiner fun hala sariyaji hande do fi ko darto goldurgol talki peneji e fennugol talki kanyum won ko madan goje maymana geji bo yewtani bandi en parki samidu kor janyalle modon sumana amad janganto haba yarna biir nomi do ko e kibaruji ni ilnuni se hisama fayotto jeego lewru ut dumnaade noga e goo wadi ko watto hono himbe duube sanne ko yida nyaw cholera dundu konda ni ko watto sappo don ka fumaayi jaati le region tati leedi men Niger maradi zender e doso wonno ko hala subaka hande o enda e le yewterde faande ministre kawjido filo ko darto cello bibe adama be hawri ho kobe habaruji gam batte andinde be docteur Idi Iliasu Maina Sara nani yewter makonde o wadi wakati mudun sed e mudun ko bande min fanta chamsu hoji waddani mi
la plupart des cas sont
dudal nokuje to rabugu wangi fu bibbe nyawgu endan woyna der nokuje takkiide to illa ko boyi bibbe nyawgu endan tawanu gan dum wadal lebbi ko cholera o endan wangi der chekantaraje de endan chekantaraje de du goni loktorore tanu magariya damagaran takayya e miria de region zender komin maradi mado rumfa e gidan rumji de region maradi dengaya e dogonduchi de region dosu region zender handen wadan himbe hemre e laso e jow nangube nyaw cholera gum jenawo mayi der mabbe region maradi lasoji na e jow tato mayi region dosu himbe tato nangi wadai mayido ton labi durwi didde rabu gu enden ni kingama dum yari are ko dum nyawtire himbe dum watti du fa handen cellal himbe yewtine lawlaw dum watti kaden no kuje itte to nyawbe be enden jarete nyawtowe der nokuje fu to rabu gu enden wangi
nanni do enna gallur nyemey ko pewol jippi dum enna himbe ne jab buubi no kewi sanne der galleje nokuje fu hono ko lati no way wadde de masalaji sanne yaade e cellal bibe adama be yerno docteur Garba Madugu lati do holli jati o wi himbe hakkilo e lango sanne dum o halan nafisa adama sirfo bandimi
la proliferation des mouches
dud al buubi ko jito jondo gonga no galle wakati bopol maji nimbe tawa fuudu jon o ko nokkungum fu no feewi wodi dulle ndunguno nokkuto di mboppata don do no heewi kan woni kudoli no tawa nokku fu sangare musse di mboppi non di jawan to nyude den sedi tonyete don no tunni dum watta ko dum yawi wattude nyaaw ko duudi non kanjun sabi ko se buubi din chami leinema no yawi waddande neddo torra redu doguru na ko nandi emu fadu neddo no hisa buubi din sayni se ombi nyamdu mudu mane se dabba watani neddo non no wawi wasude ngaika ufamo ma wulamu to buubi din ko doy do dabba on warde njipole galleji ni
manda vos habitations
himbe latibe darnibe do filo durdugol e woni tagon bakaji e gacceji ko wadato e leede sahel do endan ko leede sappo e jeddi kay won ko wari hawdo endan gallu nyemey gam wadde hawrter yewtinaade do majju subako won ko be ngadde hawrter de enda dun du konna e sigila yaade e hawrine mawne wattende duniyaaru etende cop 26 ko jewto filo ko darto woni tagon bakaji e jergagol duniyaaru dum waddini ko istofo Ibrahima Kamoni hono horejo fedde enda nani ko halani bandimi roketo Adraman e do ko hawribe
la seconde journée de la présente rencontre
hawritere nyaloma didabo on tugata konana do labi di hen kani do fil hawrugol jawdi ko wada tonto hawrinde pari dum dun no kawrol jawdi nom do fi wonki tagol bakaji ndi jawdi du walla tana der golleji hebande mosala chadalek der wonki tagol bakaji de fimun torri der leida afrika men kanana tugade do kujum gotum do labi ko jadi to walli tobe gam wallu de leede de wonki tagol bakaji waddani chadale harto arzuko mudum de jamde du no jewa leede de yoro torri don fu to hawrinde leede duniyaaru wadore go yaade didi lewru novembre ton gloas gour urami to batu cop 26
amarji la cop 26
eɓe gaɗa hemɓe kebɗe capanɗe jeɗɗe jeɗɗo laatiɓide kono ko ɗuuɗi mumen fo rewɓe no enda rewɓe laarigue ɗo mawɓe galleji kañe sukaɓe kay won ko ƴiwoy ton enda ni bani bangu to wiyete dey kuku warde ɗo enda belle yara asi o enda ɓe dogganade konnani kippitanɗe kono no waɗ ton e fahande torraji koɓe gon ɓe jiiya koɓe jotti ɗon endande konnani belle yar ɗon yerno mbirmi on nenene kay rewɓe no heewi e mabɓe kay sukaɓe ɗum wonno koɓe jabodiri e mbiyeteɗo Hassan Mamoudou bandimi tawat to enda
fitinde no nirjuroinnode
rafi keƴoron hakkillo fukkingu kanni waɗi min perohi gam bomɓe ɓe enden culnanimin sanne nder cakantarare amin de waɗata jeɗɗire de ɓe garay nder cakantarare de enden waɗi du mayɓe dalila majjum ƴeeli himɓe ɓe bulata iɓe dillida du jawdi himɓe nder perol amin gol enden wala komin adi fuu min dilli min accito
nirjurmo oɗigi jineyna koyne
wallay worɓe goni no bari minen dow min gala jonde jaam wakkati fuu min doggira har ga min doggira har ɗo to gorko warama toye debbo joɗoto ko waɗi min dulloy nonni min tampi sukaɓe amin tampi
oɗon e jonde mo sai ɓe gara samude emo nangude wara hecci kenga ɓe gari ley wuro amin ɓe mbarana nimɓe sappo e jeetato ɓe mbarmini nimɓe nayo duyani waɗi min ummi wuro warde ɗo ƴeeli mbulama fay ñamdu ndun sortama lema no wi'a gaɗa si hana ummoɗa hokkudeɓe nokku on gam nde wona non fay jom ɓe garto an ɗum yani umminoymi
to walla kane ɓoye tumen ndena
har filla ndenago ni waddi ko ONG go ɗum fedde wonde jonde hoore muɗum hawri hono laamiɓe taɓe nder région mo Dosso gam batte ɓe gaɗa jahale ɓe pirta koye himɓe ɗum wonno ko fande ni laamiɗo zerma ko harkana sou yewtani min ɗo enda o holli o wi hunnon ko laatiɓe gona ɓe dara noon ko tawi ɓe keeɓi hono mosola yaade gacce rafi ndena ko tawa ɗon enda Allah eɗen andide kono région mo Dosso no herdi e leydi Tillabéri kañum e leydi Nigéria no kuy tawaɗe no tawdade kono rafi hakkillo fukkingo zerma koye Amadou Seyni Maiga nani yewtere nde o waɗani Barham Hasumi ton enda Dosso
waɗan jeɗɗije tati ni hannden ko ONG Kaiser USAID Niger nder ardangal gouverneur Dosso hawri laamiɓe région Dosso fuu waɗaniɓe pirtol ko'e dow rafike ƴoron hakkillo fukkingo eno waɗe du fa hannden ko ɗum anda no ɗum duruwa ɗum hisina himɓe rafike ƴoron hakkillo fukkingo go ɗum du saabi ko minen laamiɓe ɓe endan neɗɗo amin fuu waɗi yiilaaru firta ko'e nder leydi mum ko watta himɓe ɓe endan anda ko woni no waɗa har ko darata filla rafike ƴoron hakkillo fukkingo go gam nde en daari hannden nder région Tillabéri rafike ƴoron hakkillo fukkingon tawa ton non du fa hannden leydi Nigéria région Dosso du de en daari no hawtidi nokkuje ɗe endan fuu keerol nder yiilaaru firta ko e du min pooɗi hakkillo himɓe ko watta ɓe kakkilo e waɗi didde haɓɓidaani bomɓe ɓe endan waɗan du gure sappo e ko deki ɗe min jiilimi nder mum pirtumi ko e himɓe
nanni fawar joni hono ɓatakeji gaɗaɗi gam batte ƴewde noyi neɗɗo watta se muuyi wadde wullitaago muɗum yaade e fiiseni yii har sarusuji gomnati enɗan heɓa ko weeli ɗum laatiɗu konnani talkuru ndu waɗa kana ilo duɓinaɗe sappo e joyyi ndun talkuru ndenene ko fa hokke sembe fa famten ɗum saabi subaka hannde o enna galluñami ɗo hawretere waɗama fa talkuru ndu moƴƴintine ɗum ndu konnanni sigiliɓe ɗum kam wonno fawari joni ndu konnanni hono heedoɓe ɓe leydi men Niger kañum e fawari joni de kaf waddo ballagam dow fi ndenagu siddi ko haalidu cawirteɗo mawɗo enɗa mo keedo hakkude ɓiɓɓe leydi Niger nan ko haalni Salamatu Kadir bandimi
le premier objectif il y avait
koro majjum arande fuu ne woduno laabi no boytaali jareteɗi to ponno ɓiɓɓe leydi on heɓan deɗɗum mosola ko winda illu nder duuɓi junayi ɗiɗi e sappo e jeetati ndenne Allah ene woodi ko yiɗa e mun waɗi ko ponno ɓiɓɓe leydi on no yiɗi waɗa moƴƴintinol nder majjum ngol moƴƴintinol du waɗa kenana yaade to joom en andal dow fi majjum ndenne sababu majjum won tabintinde laabi moƴƴintinol gaɗaɗo ley sarusiji ponnoɓe ɓiɓɓe leydi ɓen yeru no tawi koduɗon jeeruɗo ni fedde de kaf kan walliti kanɗo gollatana nde laawol laamo ragal lobbal bakka majjum wala hen no woodi ko e haalaji kewɗi kaaloyteɗi nder laawol laamo ragal lobbal e harto ndenagu ɗon to
laawol laamu ndaarowol filla bakaji himɓe e lekkulle ɗen enen no sendirta hakkude rewɓe e worɓe ko joƴƴina e leydi ndi enɗa ɗum sakite ko ɗum ƴeewo fu tawama hon rewɓe ka e gonno ɓuuri hedde barke majjum sanne ɗum saabi hannde nde endanni rewɓe gaɗɗi batu mawɗo dow fi majjum gam batte famtinde himɓe noyi wonno ɗum woni ɗum yaara ndenene kadi konnani dow fi on enɗa mbiyeteɗo hono Safiyatu Cindo debbo no endan kaɓalo kañum e fa hande madame hono Bachirou Zeynabou kandu konnani hono maire no enda mo mehena ɓe jewtani bandi mi mbiyeteɗo Evelyne Danzumbe ɗume wonno koro ndeɗo hawrinde ɓe gaɗi
baka ko keteka gan golle kota nonni joddinama hana gan robe tan worbe herobe fu idun jewabe amma be gi robe tan on handiri minen rewbe gombe no durwa minen don gada bawda min fu ko watta baka lobbo hebo no handi min jaha yeso dey sayde minen rewbe min nangodiri min ballotira do gan handen ko waddete fu andal nin minen godingal do sukabe amin nani minen godi wondube andal do
baka fi peccugol ge dujingol wala hen sodondirgol endam kan wallata gam alla en rewbe dudire le niger ni seni be kawri e subanade debbo gondo no tafa ardangal fu heba njama kunino wawtugo der galleji gorirabe katta rewbe be resoide dereji mudum ko tewtal ardangal denne miden bawi badade goriyo faminde mo jaba
le faire comprendre
nani hawrina wonde ko non tonno watte enan doso dum du konnan kam wonno hono hawjibe fille ko darto hono hokkobe habaruji yaadu yeso hebe hawtade e sarusile Niger kawjido limore to enan doso ko watto balde nay won ko be gatto hawrinde enan dum du konnan gam batte sigilade hono limore joyberde ko watte ko bibbe leydi Niger fule hitan heere waro dubinade no gay didi dum waddi ko faami teedo dalatu mamman kam won horejo hono fedde enan nani ko yewtani bandimin mbieted aussi Adrahaman Dofi ono yartu.
On va faire des radios communautaires.
Radio ji pamari di endan min golli dan e ko watta yaadu yeso heba har ko darta filla limore himbe cakantaraare amin di endan. Gal limore de endan ni andol mayre no nafa himbe de neddo no lumo todo non nano duro non. Ko neddo naforo du limore de endan no hani wi'e no andi no nawtorode. Dum fudu ko dum hebo to sey tawe no wodi wallirambe ko e himbe pirto do nafakka limore de endan e no do nawtorte fu. Dum du sabi ko min cubi ko kobe habaru e radio ji pamari di enda gam wallirde miden gatti tammude du ko ballirol mabbe gol enda hebotu nafandu
de réussir ce travail là sur le terrain.
Ara fi yewterme en pindiro altinere fu eden kala hala hono sariyaji hande de en kaltina hala gollobe sarusiuji gomnanti e ardinabe gollirdeji setama jomu gollirideereji penneje na moddintini dereji di gam watta fewrele maji heba nawtoro dum no wodi nangol kasko wadi nangé dubi joya dubi sappo watta yobujinaaji nay yaade million go français fa dum wonno ko faane madan goje maymuna gazibo wonno andina en noy labi labi maji wonno yara wakato yewtidi e Balkisa Hamidou.
En matière de foi en écriture, le fond.
Harakodarta filla, nautora derol, golwadira kagonga, gollo funangida, no wada ir derol gol, na nautoro gol, tabat jomu nyaman kasumaju, gang gollo, gomnati, ardinado, hauju, saus gomnati, modero gollemun, nanga, no wada ir derol gol, wawa hebude, koirnam bagotan, derkiti, de watenti. Wawa do hebude yafa dum woni ko dewtere kite leydi Niger windi tane e tane du yinaagi didi sappo e jeetati wi do majju
penal version 2018
de dum woni ko limte hano nawtorade derol fewrol gol
c'est l'altération frauduleuse de la vérité de
na waylude der tuccuka o winda wi a der derol gam fodande goddo gacce na tetugo hakke goddo fodden dum halira der derol aranol gol
ou dem fait des effets de droit
dum hollata ko derol bindangol gol endan no fewrol
vous avez d'abord la falsification matérielle résultante
der ko holla no limte nyemminde ekkito sinya goddo wada dow derol waylude ko winda wi a watta goddum ferojum ko tawa kano na adito derol itta gongaaji bi a der maggol wakkatu derol gol windeteno illa fuddari dum fudu gan tietude gonga goddo na wartira fewre goddo gonga der rabbidol hala windude derol gay waylude gonga wartira fewre
inventer une version contraire à la vérité.
Jukol gole nangado no wada hunde de jukket.
Tout fonctionnaire ou officier public, tout agent
gollo gomnati na ardina do gollirde gomnati modere golle mun windi wayli gonga wartiri fewre no uddete duubi joy yaade sappo watte yoba ujine nay yaade million e de sefa dengada mun neddo funanga no wada iru majju uddete kaso hitane yaade duubi jeetati den watte yoba ujine didi yaade ujine herne neddo fudu yahi wadana irderol gol de hebama kaso lebbi jeego la dubi tati watti te yoba dubi didi yaade ujine daso
10000 a 100000.
Et donc, on va vous remercier pour le télé. Assalamu alaikum, balento jamwali.